kutaba wangalira kubizinga bielulamba SSM district ya Kalangala balaze okusoomoozebwa wa kubayitamu okufuna obujjanjabi mu kitundu kyabwe ng'eddwaliro libalinawo bagamba teririna ebikozesebwa bimala ng'eddagala songa n'abakyala batwalibwayo okuzaala naddala abeetaaga okulongoosebwa bayitamu obugubi obw'amaanyi kubanga tewali dokita asobola kubayamba. Edna Nalubega omusawo w'okukyalo ky'emisunzi mu kitundu kino mu kwogerako ne Radio Buddu agamba nti eddwaliro lye balina mu kitundu kyabwe erya Lulamba Health Center eyokusatu lisaanye okubeeramu wakiri dokita omu alongoosa ng'wabula ebiseera ebisinga beesanga nga bafiiriddwa obulamu bw'abakyala olw'obutafuna buyambi. Nalubega ayongeddeko nti eddwaliro lino lirina waadi emu yokka era nga mu bajjanjabira abaana abakyala abaami n'abalala kale nga kikaluubiriza abalwadde abamu abagenda okufunirayo obujjanjabi.
Eddwaliro lyaffe likyali ku mutendera gwa wansi olw'ensonga abakyala we bazaalira n'abalwadde we bajjanjabira. Omulwadde bw'alwalira wali n'afa bajjawo mayiti ne bateekawo agenda okuzaala we bajjanjabira n'abaana we wajjanjabirwa abakyala we bajjanjabirwa abaami.
Kugamba eddwaliro tulina ttono nnyo teritumala singa gavumenti ebetuyambyeko ne twongererako ku bizimbe ne tufuna abakyala we babeera n'abaami n'abaana n'abazadde ne ffenna tulina eddwaliro emu kwe kusoomoozebwa kutusanga wano e Lulamba.
Wano tewaliwo kulongoosebwa waba oba waakulongoosebwa bakusindika Masaka oba Kalangala
wano ebyo byonna tebiriwo bikusoomoozebwa era tulina kunene kubanga omukyala bw'aba akwatiddwa nti waakulongoosa baba ayinamu wa transfer tasobola kulongoosebwawo wano.
Bitukosa nnyo olw'ensonga kuba oluusi bayinza okugenda okukuweereza kugenda okutuuka ng'omwana amaze akuggye mu bulamu bw'ensi eno asobola okukoona ku mutima omwana essaawa eyali badde aviiramu.
Abalala betuwogeddeko nabo okubadde Ismail Wanya nga kw'otadde ne Moses Kato bonna batuuze ku mwalo gw'emisonzi bagamba nti n'entambula ku mazzi enzibu nnyo tebalina ambulance songa n'amaaso ge bakozesa ga ssente mpitirivu ate feri eriwo etambula omulundi gumu mu lunaku. Bano nno basabye gavumenti okulowooza ku ky'okunogera eddagala entambula y'oku mazzi basobole nabo okuyambibwa.
Entambula ya wano tetubonyabonya nnyo tetulina ntambula bato tufunye okugenda nti tugene entebe entambula kinala kiriwo bwe kigenda kasita kigenda tekidda kati waliwo lwekigenda saawa tano z'emisana nekidda wano waliwo lwekituuka saawa satu ez'ekiro ate sente nnyingi twala gumu n'ekitundu n'abalwadde bennyini era batambulira mu kinaala ekyo. Nina omulwadde ku lukalu kyokka njagadde ngendeyo kwegamba oba bamuwadde transfo oba bakola kinene entambula mba kirina kakati eyo entambula neeba nga enkalubiza. Tulina eddwaliro lyaffe eriri wano okumpi waneri ye Lulamba ebese sensa siri esawa zino bw'otuukayo era otuukeyo ne bakuwandiikira akakiiki nti gena ogule eddagala li kyokka ate otuuka muno weriri oli naye akugamba sente z'ayagala kubanga amanyi ki eri teriki teri ddagala ebyentambula batufunire entambula n'eddagala libeerewo mu ddwaliro.
Tugezezaako okunoonya abamu ku batwala ebyobulamu mu kitundu ekyo okubeerako ne kibatangaaza ku nsonga eno wabula kaweefube waffe akyagudde butaka.